radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste nshimiye imana nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga iki kiganiro ndakibatuye mwese abagore mwatandukanye n'abagabo banyu mugeze mu mahina mwe mwahunze muhetse mu gataha muhetse muhekeye urwanda none abo mwibarutse bakaba bababaza aho base basigaye ngituye abavandimwe bumvise inkuba zikubita bagatatana batanganye ariko nanu bakaba bagishaka uko bahura umwana ntibagirwe iwabo na nyina Sabimana yavuye mu kigo cy'imfubyi asubira ku Kacyiru gushaka umukecuru wamuhetse ngo amurangire iwabo by'umwihariko iki kiganiro ngituye abana bose barokotse murumva inkuru y'umwana wavanywe mu mirambo ahitwa Irugango yagihinda muyaga akakurwa n'umusamaritani wamukuye mu menyo ya rubamba akamugeza ku bitaro bya Butare hafi ya Mamba umwana na wamwitayeho ni umuntu wari ufite akazi n'akakabyiniriro ka Nyirabukara yari umuforomokazi mu bitaro bya kaminuza I Butare uwo mwana niba akiriho ntazi wamuramiye ni mu kiganiro agasaro kaburaga
Shaka gasaro kawe muzakabona
rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Nyirasabimana Rose atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana akagari ka Kigali umudugudu w'amasangano arashaka umuryango we yamaze imyaka itandatu mu kigo cy'imfubyi cya Croix Rouge ku Kacyiru
ikintu kizanye nashakaga kurangisha ababyeyi banjye mbere ko nabona umuryango wanjye nabuze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nize Jenoside yakorewe Abatutsi
wababuze ute mwaburaniye he byagenze bite
twari dutuye Kimigurura aho bita mu Rugando ahahoze ari komine ya Kacyiru
yego
ubwo nabanaga na papa na mama na basaza banjye babiri tuza gutandukana rero uburyo twatandukanyemo simbyiruka neza naje kubona imodoka idutwara itujyana mu kigo cy'imfubyi aho bita muri Croix Rouge hariya nanone Kacyiru
none se muri 1994 wari ufite imyaka ingahe
abaturanyi twari duturanye nabo bambwiye ko nari mfite nk'imyaka nk'itatu cyangwa itatu n'igice
abaturanyi banyu nibo bakujyanye mu kigo cy'imfubyi bakubwiye ko wahageze ute
oya nyuma mvuye muri Croix Rouge umuryango waramfashe ujya kumbera noneho nyuma aho maze gukurira mfite maze gusura mfite ubwenge ndavuga nereka ndi hahantu hahora hanza mu mutwe mpora ntekereza hari iwacu ngende masemberere mbere ubwo ngubwo ngezeyo rero ndatendera mbona harahindutse negera abaturage basuye ndababaza nise umuntu ukagukena gutara cy'abahangaha barambwira ngo yaragiye ariko ubu muturage wose nageraga aho yarambwiraga ati urasa n'umugabo wabaga hano n'ubundi ndababwira ni njyewe mwana we wari mutoya yarasa ubwo rero bambwira ibintu byose nyine barambwira ati turibuka ko wari ufite imyaka nk'itatu ni wowe mwana mutoya yari afite kuko turabyibuka w'agakobwa ubwo rero bagenda baba amakuru menshi nayo ntari nzi nanjye mbabwira amakuru nibuka nibaho ngaho nuko mbabaza nimba bamenya aho ababyeyi banjye bari bambwira ko babaheruka 1994/1996 ngo baragarutse barongera baragenda ntibongeye kumenya irengero ryabo
ngaho rero mbwira papa wawe yitwaga nde
papa wanjye yitwaga Mukungukirwa Emile nari mfite basaza banjye babiri umwe yitwaga Wironja nibyo zina nibuka undi akitwa Kimonano
ayo mazina kunumva atari amazina amenyerewe kwitwa mu Rwanda papa wawe yakomokaga mu kahe karere
papa wanjye yakomokaga I Bukavu muri Kongo
mama wawe se nawe yari umukongomanikazi
mama nawe ngo yari umukongomani ariko ntago mbizi neza uwo nzi neza cyane ni papa kuko ari we bose bari bazi abakuru bose nagerageje kubaza barambwiye ati mwari abakungumana
baba se barakubwiye icyo papa wawe yakoraga
papa yari umukanishi yari afite n'ikimodoka cya kombe kijya gusa orange
nicyo bakubwiye cyangwa se icyo kimodoka nawe warakibonaga ukiri umwana urakibuka
gusa ndibuka ko yari afite ikimodoka kijya gusa orange ariko sinago nzi nimba cyaritwaga ngo va wa kobine ibyo nibyo bambwiye ariko njye ndabizi ko yari agifite ariko simenye ko ari uko bakize
uri muri Croix Rouge ninde wakurangiye aho iwanyu bari batuye
ndi muri Croix Rouge n'ubundi nakomezaga kwibuka Croix ari Kimihurura ariko nkagira imbaraga nkeya za ninura kujyayo numva mfite ubwoba navuga ngo ndagenda gute numva mfite ubwoba noneho mbura bikomeza kumbamo najya nibuka umuturanyi twari duturanye witwaga Suzana mbese nibuka n'umugezi basaza banjye banjyanagaho bamete tukajya kuvoma tukahakinira bagakunda kwicara kuri uwo mugezi bakajya baririmba ngo amazi 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 y'abakomana ndetse ako kantu kanzagamo buri gihe burya ako karirimbo kakanzamo
yego
bigatuma nibuka uwo musaza wanjye witwaga Kimonana
yego
ako karirimbo katumaga nibuka uwo musaza wanjye witwaga Kimonana niwe nibukaga cyane
Hanyuma uhageze bakubwiye yuko papa wawe hageze muri 96 bakubwiye se igihe yongiye kuhavira
bambwiye yuko papa yaje kuko intambara iba yaragiye icyo kimodoka kirasigara noneho 96 aragaruka mu kumubona ntibongeye kumubona bamubonye rimwe aza mu kugenda ntibamenye igihe yagendeye kuko n'ikimodoka nyuma ngo barakigeze barakigura
ku buryo ashobora kuba yari yagarutse aje gushaka imodoka ye
yashobora kuba yaraje kureba iyo modoka yari asize akongera akagenda
ntabwo bakubwiye niba yarazanye na basaza bawe cyangwa se na mama wawe
yaje wenyine nta mwana yari afite na mama ntabwo bari bari kumwe
wambwiye ko bakomokaga i Bukavu
muri Kongo
nta gace wumvaga bavuga yakomokagamo kubera ko Bukavu ni nka Kigali yo ngiyo wabutuye ku Kimihurura undatuye ku Kimironko undatuye ku Kivugiza Bukavu nayo ifite uduce ifite Kadutu ifite Nyawera ifite n'utundi nta gace wafashe mu mutwe yakomokagamo
bavuga ko akomoka i Bukavu gusa muri Kongo
yego
noneho gusa abaturanyi barambwiye ngo ashobora kuba yarakomokaga ahantu bita mu gace bitaga ngo Kadudu nimba ari Kadudu
abaye akomoka Kadutu byaba ari mahire Kadutu ntabwo ari kure cyane y'u Rwanda ni hakurya ya Rusizi tugaruke ku babyeyi bakureze uvuye mu kigo cy'imfubyi bigeze bakubwira ko baza hukomoka cyangwa se wowe wigeze ubabwira ko uzi neza ko ukomoka ku Kimihurura
narabibabwiraga bakambwira yuko bidashoboka ngo nazigera mbabona noneho nkongera nkavuga ati se mwamfashije nkagerageza tukajyanayo tukareba ko tubyakunda bakavuga ngo ntabwo byashoboka ngo uze amazina abiri yonyine ngo ntacyo byatanga ubwo rero nkatuza nkabyihorera ubwo muri 2014 nibwo natinyutse niyumvamo imbaraga ndavuga ngiye kujyayo mbishake kiremo ubushake ngende mbashakise paka mbabonye
yego
narahagurutse ngenda nirirwa nirukanka Kimihurura yose ngenda mbashake ubwo rero nyine ubwo ngeze aho twabaga umuyobozi waho aranyirukana ati genda wa mwana we nta muntu ukuzi kandi nabonye ahantu twabaga
ndizera nkomeje ko azumva kino kiganiro agasaru kaburaga akazakurenganura nongere nkwibutse ko u Rwanda ari igihugu ukimenya abana bacu cyane cyane kikamenya impfubyi ariko icyo dushinzwe cyane hano mu gasaro kaburaga no gushakira ababyeyi bawe warugiye ugiye kureba Suzanne wagusigaranaga ukiri mutoya none Suzanne waramubonye
bamaye makuru yuko abaturanyi bakavukire bahaturiye bo bambwiye yuko Suzanne yapfuye n'umuryango wose wasize mu buretse umukobwa umwe wasigaye ngo nawe yagiye muri Amerika ntawuhari ubwo rero na hise nuhuza ndati hore
wambigie ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wawe wagushize kutimihurura uri igitamba mbuga niba bakumva yaba ari papa wawe mu kungukirwa ari basaza bawe wironja na kimonano niba bakumva niki ushaka kubabwira
ushaka kubabwira nuko mfite nimba maranyibwije mba numva mbabaje hagiye mba numva ngiye gusara bitewe n'ukuntu mbakumbuye njyafata igihe nkabatekerezaho cyane nkumva birandenze icyo nshaka kubabwira nuko kimonano ndamukumbuye cyane na wironja ndifuza kongera kubabona na papa abaye akiriho byansimisha cyane kongera gusubira mu maboko yabo tukarebana amaso ku maso
Nyirahabimana Rosa byanshimishije kukwakira mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha kugushakira umuryango niba papa wawe n'abasaza bawe ndetse na mama wawe niba bose batuye muri Kongo ikadutu n'ahandi hose baba bari nitutana babona tuzabona aba bakomokaho nawe tugushakira umuryango umere nk'abandi bana ngaho rero amahoro y'Imana
Yesu namwe murakoze
Agasaro kaburaga
ndasuhuza cyane umubyeyi utuye mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali mu kagari ka Rwezamenyo yitwa Assumpta Chance n'umubyeyi wakiriye undi mubyeyi Musoni Kasim nyakwigendera Musoni Kasim yasize amuragije umwana Musoni Hussein ubafite imyaka 25 yaramaze iyo myaka yose ataza amakuru y'umuryango wa nyina wari wasigaye muri Tanzania tumaze kwakira Assumpta Chance mu kiganiro agasaro kaburaga umwana yahise abona umuryango we Assumpta Chance warakoze cyane Kadisa Placide ari mu mujyi wa Ottawa muri Canada yarafite mushikiwe wazize genocide yakorewe abatutsi arashaka mwishwa we Jeanne de Chantal Muhungayire warokotse mu bana barindwi wahungiye muri Congo Kadisa Placide ikaze ku ijwi ry'America
Murakoze cyane bwana Venuste Nshimiyimana amakuru yanyu
turaho turakomeye mu kiganiro agasaro kaburaga niki kikuzanye ku ijwi ry'America
Venustrero ikinzanye ku ijwi rya Amerika nuko ndiho nshakisha umwana twabuze bavuga yuko yaba ari muri Congo uwo mwana akaba ari mwishywa wanjye umwana wa mushiki wanjye ashobora kuba yaragiye muri Congo muri 1994 muri kiriya gihe cya genocide yakorewe abatutsi
uwo mwishywa wawe yitwa nde
Mwenye kwa wanji kwa Muhangayire Jeanne de Chantal akaba ashobora kuba yaragiye yiga mu mwaka wa mbere ikibeho mu ishuri rya Marie Merci
none agenda yajyanye nande yagiye wenyine mbwira muri make y'amateka y'umwana yavuye ikibeho gute
amateka yerekanye kubwire urumva iwabo kavukire ni muri komine shiri ahantu yitwa ibitare ise yitwa Gagasana Innocent yari umwarimu ku ishuri Musebe ya nyine hariya muri shiri na mushiki wanjye akaba ari nyine mama w'umwana mukaka Yansira nawe yari umwarimu kazi aho ngaho imusebe ya ariko muri genocide nyine barabishe babicira n'abandi bana uwo mwana we rero akaba yari ari ku ishuri ikibeho muri Marie Merci akaba yarahavuye ahungana n'abandi hanyuma bagakomeza muri Congo
yaba yarajyanye n'abandi bana biganaga banganaga burunganirwe
ntabwo nabimenya neza kuko ibyo byose nibyo nabwiwe jyewe icyo gihe nabaga hano muri Canada
none wabwiwe n'iki ko yageze muri Congo
ubwo nyine hari umwana wahungutse babanaga iwabo Musebeya yahongotse muri 2010 umwana w'umukobwa wabaga Musebeya kera hanyuma aza guhungana n'uwo Chantal mu niyesi wanjye hanyuma ngo baza kubana muri Congo atahutse rero natubwiye ko akiriho ko yanarongowe ko ari infirmière ashobora kwiga karangiza amashuri ya infirmière muri Kongo ngo ahantu kuri centre cyangwa se ibitaro byahantu bitwa Nzovu muri Shabunda ngirango
nta ngo wigeze ushobora kugerayo nta butumwa washoboye koherezayo kugira ngo amenye ko uriho kumushaka
nagerageje ibintu byinshi kuva namenya nyine umwana ugarutse atubwiye twari tuzi ko yapfuye ariko uwo mwana agarutse atubwiye yuko yaba akiriho twagerageje kumushaka tuvugana na wari executive w'umurenge hariya nyine muri Shiri witwa Nyaminani Louis tuza kuvugana n'undi mukobwa wari inshuti y'uwo mwana watahutse witwa Devota bose batubwira yuko uwo mukobwa watahutse yabwiye ko akiriho hanyuma dushakisha rero ku rwego rwa Croix-Rouge International barashaka baratubwira ngo ntawe babonye ariko bambwiraga yuko hari imirwano bigoye kuhajya hanyuma shakisha na HCR nabo ndabatuma ariko nabo bambwira ko ntawe babona kandi ko bigoye kuhagera nyuma naje gushakisha mu bantu bagiye batahuka barimo n'abahoze ari ingabo za kera nabo bambwira yuko bazashakira ariko nta kintu bashoboye kugeraho kugeza ubu nibwo nitabaje mwebwe ijwi rya Amerika.
Uyu mwana w'umukobwa ni mukuru wambwiraga ko yashatse ubu yaranibarutse Jean de Chantal Muhungayire yabazi ko wowe urahungaho muri Canada.
Ntabwo mbizi ngiye mperuka muri 89 njya muri Amerika we yigaga mu mwaka wa kane cyangwa wa gatanu primaire ubwo niho duherukana ariko najyaga mvugana n'ababyeyi be mbere ya 90 ndetse na 90 mbere ya 94 twajya tuvugana ndumva yari azi yuko mba muri Amerika ariko ntabwo yari azi igihugu mperereyemo cyangwa se umujyi ababyeyi be nibo bari babizi urebye
ijwi rya Amerika n'umudatenguha turumvikana muri ako karere k'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo dufite amaradiyo agera kuri 10 ahitisha ibiganiro byacu ndahamya yuko uyu mwisho wawe azakumva noneho akamenya yuko umushakisha niba muri kano kanya Muhungayire akumva amubwire icyo ushaka nk'umubyeyi ushaka mwishwa we n'icyo ushaka kumugezaho
ndagira ngo rwose ni aramuka yumvise ijwi rya Amerika zumve ko hari nyirarume uba muri Canada umushaka yuko babonana ushaka yuko twahura kuko niwe wasigaye wenyine ku ruhande rwa mushiki wanjye ubwo rero rwose ngize Imana nkamubona najya no kumureba rwose nkaba namuzana no muri Canada tukabana kuko ndamushaka rwose niba ariho niba Imana ikimurinze ikaba yaduhuza byanshimisha cyane kuko ni amaraso yanjye urabyumva Bwana Venuste.
Nongere ngushimire Bwana Placide Kalisa kuba warizeye ijwi rya Amerika kimwe n'abandi bose baraho ngaho utawa muri Canada bakunda ijwi rya Amerika bose ndabashuhuje ngaho rero nawe nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane Bwana Venuste Imana iguhe umugisha kandi twizere yuko hari aho bizatugeza byibura uwo mwana tukamubona. Urakoze cyane kandi umunsi mwiza iwanyu.
Agasaro Kaburaga
ndakira muri aka kanya Aline irage na yaramaze amezi abiri avutse igihe inkambi z'impunzi zo muri Kongo zasenywaga ababyeyi be bari mu nkambi ya Kibumba hafi umujyi wa Goma mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe turi mu mwaka w'1996 nyina yahunza muhetse afite na murumuna we mu ntoki bari kumwe na se bageze Masisi baraburana Adine Iragena ntabwo yigeze amenya se arifuza kumubona atuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rukomo akagari ka Kinyami umudugudu wa Rukomo
ikindi nyine ndashaka kurangisha papa wanjye twaburanye mu gihe cy'intambara yaburanye na mama twebwe ko ari batoya njye nari mfite nk'amezi nk'abiri noneho barahunga ngo bahungira ahantu bita muri Kongo agace ntago nkazi niba ari Kibumba numva mama mbwira ngo ni Kibumba ahantu bita Ikibumba
yego
noneho papa wacu yango yari umusirikare niba yari umusirikare noneho ngo niba baraje kubatwara niba ari ngo mu Kitso niko numva mama nyina ansobanurira
yego
aragenda nyine ntiyagaruka hari abo babanaga aragenda nyine ntiyagaruka ndetse aburirwa irengero noneho tuza gutahuka ndetse tuza mu Rwanda n'ubundi noneho mama akajya abaza amakuru y'abo bakoranaga bakavuga ngo ntibaherereye ngo mu gace nyine kaho ngaho Ikibumba ngariho nyine ngo yashatse n'umugore mama akomeza ashakisha amakuru araburirwa nibwo nyine twaje kumva ikiganiro hano ko mushobora kuba muhuza ababuranye n'abandi niko gushishikara nyine twandikira tubaza n'amakuru nyine uko bigenda mudufashije natwe mwadushakira papa wacu yitwaga Mubiri Emmanuel
icyo gihe papa wawe ari mu gisirikare cy'u Rwanda mama wawe yakubwiye ipeti yari afite
yarambwiye ngo yari afite ipeti niba ari suri ya tona
yego
niko numva nyina ambwira baza kuburana kugeza n'ubu nta makuru ye tuzi nyine abajyaga bayatubwira baratubwiraga ko yari yarashatse ngo yashatse ngo umugore
mama wawe yigeze wahunga yahunganye na papa wawe
yahunganye na papa bose nyine noneho ngo baza ngo gushaka ngo abasirikare ngo bo nyine mu Kitso gusinze ahantu babajyanye kugeza icyo gihe ngo ntago bongeye kubonana
ni bande baje kubashaka
haje abantu nyine babafata ngo bavuga yuko ngo ari Ikitso niba ari Ikitso mama niwe waguha amakuru ahagije
mama wawe ari hafi aho ngaho
mama ntabwo turi kumwe ariko muhamagaye kuri telefone aka kanya yaba ngezeho mubwiye ko ari mwebwe nyine mumushaka aho yaba ari hose yaje ariko ntabwo ndi kure yo mu rugo yahita ngeraho
muhamagare cyangwa ujye kumushaka hanyuma tuvugane kubera ko nkeneye gusobanukirwa neza igihe papa wawe yaviriye mu Rwanda n'icyamujyanye n'uwamujyanye kugira ngo byumvikane neza tudatanga amakuru adasobanutse neza adasobanuye neza ngaho rero dufate kano kanya mu gihe tugitegereje hano ku bibi bya Amerika ikiganiro kirakomeza ariko wowe ndebera ko wambonera mama wawe kugira ngo tuvugane mu kanya
noneho mpite muhamagara ubwo namwe murongera mu mpamagare nanjye najya no kumwirebera
jya kumwirebera nibyo byoroshye ni wowe mwana musange
jya kumwirebera ngize amahirwe ce
mu gihe tugitegereje ko mama wa Adine Iragena aboneka tujye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi akagari ka Kabuga mu mudugudu wa Rwezamenyo Ananias Nkundiye nawe arashaka makuru muvandimwe we baburaniye muri Zaire mu mwaka w'1999 yitwa Bizimana Celestine yagiye ari kumwe n'umugore we Musabyimana Maria.
Ndifuza yuko mwafasha gushakisha umuvandimwe wanjye witwa Bizimana Celestine twaburanye mu muri 1996 twarahunze tugeze hakurya kahuzi biyaga parike yo muri Kongo.
Mwageze muri iyo parike muvuye hehe? Mwari muye nkambi?
Twari tuvuye mu nkambi ya Inera.
Hanyuma kugira ngo mutandukane habaye iki? Mwari kumwe ubundi muratandukana umwanya urukunda jahandi byagenze gute?
Ye nyine twari twikanze nk'urusaku rw'amasasu gutyo noneho turirukanka turatatana.
Hanyuma kuva icyo gihe cyose kuva muri 1996 kugeza uyu munsi ntabwo uramenya amakuru ya Bizimana?
Uyu kugeza ubu nta makuru ye mfite. Kuva muri 2000 niho we yigeze gutanga itangazo ku ijwi rya Amerika asuhuza avuga ngo niba nkiriho kuko ntiyarazi yuko naba nkiriho.
Iryo tangazo aritanga yaritanze avuga ko aherereye he?
We yavugaga ko yari muri Kongo Kinshasa ngo ari aho n'umudamu n'abana, ariko amakuru ye duheruka nayo ngayo y'icyo gihe.
Kuva icyo gihe nta handi mwongeye gushakishiriza? Ntimwagerageje kumenya uko iryo tangazo ryari rimeze? Ni wowe waryiyumviye cyangwa se n'abakubwiye ko baryumvise?
Oya, ni abaturanyi banjye barimbwiye. Twanyuma yo twagerageje kwandika ngo dushakishe, ariko ntabwo twigeze twumva ku iradiyo ijwi rya Amerika rivuga. Nyine birangira gutyo turekeraho.
Ariko abo baturanyi bawe bari bamuzi neza, bazi ko ariwe koko?
Ee, ni abaturanyi nyine tuturanye bari bamuzi neza cyane.
Mbere y'uko muhunga muhungira muri Kongo, mwari mutuye mu kahe gace ku Rwanda?
Twari dutuye ahitwaga muri komine Mbazi, hitwaga Segiteri Gihinda Muyaga.
Mugeze muri Kongo na mbere y'uko mutandukanira muri iyo pariki ya Kahuzi Biega, uwo muvandimwe wawe mwari kumwe muhunga mwegeranye cyangwa se mwari mu kivunge?
Mu guhunga twarajyanye, n'ubu nkambi twari duturanye.
Yego.
Muri iyo nkambi ya Inera.
Yego. Nta bandi bantu bari muri iyo nkambi bamubonye bakubwiye amakuru ye? Nta kindi wongeye kumenya uretse gusa ayo makuru amenye mu mwaka wa 2000 yivugira ko akiri muri Kongo?
Nyuma yaho nagiye mbaza abantu bagiye batahuka, nyuma batahutse nyuma yanjye, kuko jye natahutse muri 1997 nkajya mbabaza amakuru ye, bakati ntawe twabonye ntacyo tubiziho.
Uyu muvandimwe wawe Bizimana niba yaravuze ko ari muri Kongo, tusabe cyane abe agihari kugira ngo muzashobore guhura, azumva radio Ijwi ry'Amerika, hanyuma abe yatubwira aho aherereye tubahuza. Ariko se muha makuru, urambwira ko wahungutse muri 1997, muha makuru yo mu Rwanda, ku Rwanda rumeze ubu ngubu, buneke n'impamvu waba umuhamagarira gutaha.
Aramutse anyumva namubwira ko mu Rwanda turi amahoro, tumeze neza, nta kibazo rwose, n'inzu ye yasize iracyahari aho, nanjye ndaho n'umudamu turaho. Cyokora muzehe wacu niwe witabye Imana, n'umwana wanjye w'imfura witabye Imana, na mushiki wacu twari twarahunganye witwa Nizia nawe yitabye Imana, yaguye muri itingitingi. Ayo niyo makuru y'ingenzi numva n'abamuhaye hafi ahangaha.
Kuba wo waramusize hakurya muri Kongo ukagaruka mu Rwanda, hakaba hashize imyaka 25 mutari kumwe, ntiyashoboye no kuba hari kugira ngo ashyingure uwo musaza, ni ibintu biguhungabanya? Wumva uvuga uti umuvandimwe wanjye aza kuba ari hano, twari kugira ingufu zihagije, twari kujya dufatanya akaza kumpa umubyizi nanjye nkamuhundi?
Yego cyane rwose, urumva umuvandimwe wanjye dusangira ababyeyi bombi, kuba ndi hano jyenyine we ntamubona n'umusaza yaritabye Imana, urumva nyine nanjye mfite ikibazo cyo kuba nta muryango wanjye ngifite wose.
Hari ikindi wumva ushaka kumubwira? Ndaguha nawe umunota umwe nk'uko nsanzwe nguha abandi. Hari icyo ushaka kumubwira cy'umwihariko?
Icyo namubwira cy'ingenzi ni uko akimara kumvira itangazo abaye akiriho rwose yaza, cyangwa se abaye atakinariho hakaba hari umudamu we akanyumva yitwa Musabyimana Maria, cyangwa hari umwana we waba akiriho yumvise itangazo nawe yataha.
Yego, ana niyasi nkundiye rero, ndagushimiye cyane kwa waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kimwe n'abandi
bumva ijwi rya Amerika baraho ngaho imbazi mudugudu warweza amenyo nabo hano ku ijwi rya Amerika turabashuhuje ngaho rero ukomere ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho umugisha rwose murakoze kunyakira neza
Shaka gasero kawe muzakabona
mazero
Shaka gasero kawe muzakabona
Wiki kimpege
Shaka gasero kawe muzakabona Shaka gasero kawe muzakabona
Dusubire mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Kinyami twari dutegereje ko mama wa Adine Ragena aza akamufasha kuduha makuru kuri papa we Emmanuel Nkubiri baburaniye muri Kongo yahageze yitwa Jeanne d'Arc Madi ya kizungu ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
none mbira dusobanurire umugabo wawe Emmanuel Nkubiri mwatandukanye gute hari ryari
kubira ukundo twatandukanye twarahunze tugera imasisi
yego
hanyuma tugeze imasisi turaburana tuburanira mu jambo ry'igatoyi nagumye imasisi hanyuma ndahunguka sinamenye irengero yagiye
muhunga hari muhe mwaka
hari 97
niho mwavuye mu Rwanda mujye masisi
twavuye mu 96 ubwo 97 nyine turo umwa mu kwa 11 hanyuma rero 97 naniho twaburanye kubera ko twageranye imasisi hanyuma rero turaburana
icyo gihe basenye inkambi umwari muyihe inkambi
icyo gihe twari turi Kibumba basenye inkambi dukomeza imasisi
mwavuye mu Rwanda muwuhe mwaka muhungira Kibumba
twavuye 94
94 Adine yarataravuka
yaratariyavuka
kubera ko yavukiye mu nkambi muri 96
ego
none umugabo wawe Emmanuel Nkubiri Adine yambwiye ko yari mu ngabo z'u Rwanda yari afite irihe peti
yari umujandarume
yego
yabaga muri jandarumori yari umu premier serije
yari premier serije muri jandarumori hanyuma
yego
Adine avuga ko yumvise ko bavuga yuko hari abantu baje kumutwara abantu baje gutwara umugabo wawe bamubwiraga ko bamujyanye he
no bapfaga kumutwara ariko icyo gihe baramutwaye yaragarutse turongera turabonana yarakiri mu nganda twari tukiri mu nganda
abari bamutwaye bari bavuze ko bamujyanye hehe
baravuga ngo ni ikito ngo cy'u Rwanda
bavuga ko ari ikito cy'u Rwanda hanyuma
ariko yageze haragaruka
yagezeho aragaruka abo bari bamutwaye ntabwo bamugumanye
baramugaruye ntacyo bamutwaye
hanyuma muva Kibumba igihe basenyaga inkambi muhungira imasisi mugeze imasisi mwatandukanijwe n'iki niki cyabaye kugira ngo wowe uce inzira yawe nawe aciye
hari umutekano mukeya
yego
nuko rero kubera nge nari ndangije amezi abiri njyaye
yego
nuko turaburana gutyo nari mfite n'undi mwana mu ntoki uwo arimirage nakurikira
yego
nuko rero turatatana gutyo ndamushakisha ndamubura
wowe ugaruka mu Rwanda hari andi makuru ye wongiye kumenya wigeze umenya niba kiriho cyangwa atakiriho
ngiri muri iyo muri Kongo nyine
yego
hari umu gabo bakoranaga nawe ari umujandarume
yego
barabonanye arambwira ngo bakomeje ngo muri Kongo Brazzaville ngo niyo bakomeje
ku buryo umugabo wawe niba ariho yagombye kuba ari muri Congo Brazzaville
yego
hari amakuru Adine yampaye birumvikana n'umwana ni amakuru umubwira waba warigeze umenya ko umugabo wawe yashatse undi mugore
narabyumviseho
yego
ngo yashatse ngo undi mugore ngo ngo bafitanye abana batatu.
Igirije byose umugabo wawe niba ari muri Congo Brazzaville, ngo Congo Brazzaville na hantu radio ijwi d'America igera, tuhafite abantu badufasha gushakisha abantu bahari kugira ngo tubahuze nababo bari mu Rwanda. Kubakubwiye ko umugabo wawe yashatse umugore birumvikana ntabwo ari wowe wa mbere washatse umushaka, n'umwana wawe arindirage na waje ashaka papa we, ariko se wowe uho wakongera akabahuza wa hari igitekerezo umufiteho?
None se ndacyamukunda nkuko namukundaga nyine, none kandi nanjye nakomeje kumushakisha njya mu ngando imudende, njya mu ngando imutobo, ahantu ntagiye ndashakisha. Ubwo rero ubwo nyine namukenera, nubwo yaba yarashatse undi, none se ko atari kuba wenyine imyaka yose nguko abagore twe turihangana.
None niba akumva, birashimije kumva yuko ukimukunda, kandi ni ijambo rikomeye kumva ko umugore mwatandukanijwe n'amage mu gihe cy'intambara akikubwira nyuma y'imyaka 25 uko akigukunda, uko agushaka. Niba Emmanuel Nkubiri akumva muri kano kanya, no kugira ngo uzabyumva azabimubwire, niba akumva muri kano kanya, niki wumva ushaka kumubwira nk'umuntu mwabanye imyaka mike, ariko yari imyaka ikomeye mwari bato, none hashize imyaka 25 mutari kumwe, niki ushaka kumubwira?
Nina namubwira ko nyine ndi mukunda, kandi n'abana yansigiye, yansigiye abana babiri nyine barahari babaye bakuru, n'umuryango mvukamo nyine barahari, n'uwo nashakiyemo wabo barahari, abantu bahari baramushaka, mbese bose tuji aje byaba ari umugisha.
Ndizera yuko akumva tuzakoresha ubushakashatsi hano, dukoresha hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo turebe ko twamubona, hanyuma tubahuze. Nawe niba atwumva muri kano kanya, nimero yanjye abantu muri Congo Brazzaville barayifite, azampamagara kugira ngo mbahuze vuba. Niba Adine Iragena iyo mfura yawe ikikuri hafi umusubize, ngaho rero ukomere kandi ugire umunsi mwiza.
Namwe murakoze, Imana ijye ibahe umugisha.
Murakoze cyane, nimusubize Adine nawe mushimire. Adina, urakoze cyane ku mama wawe, yampaye ibisobanuro bishimishije. Mbere yuko ngusezeraho Adine, nabaje mama wawe icyo yumva yabwirwa umugabo bashakanye ariwe papa wawe, wowe papa wawe niba akunze yagushyize urakana gatoya ufite amezi abiri gusa, papa wawe aribaza ukungana, ufite umunota umwe, igerageza guhina amagambo umubwire icyo ushaka kumubwira, ariko umubwire nuko wakuze.
Nange meze neza, narasoje amashuri, ndakora nyine, ndacuruza, nihangira imirimo. Ubwo rero nawe niba nyumva yazagira umuhate wo kuza kureba abana yasize, kuko turamukunda, turanamukumbuye. Kubaho utazi papa wawe kandi utaranamushinguye, urumva ni ibintu nyine biba bibabaje. Ubwo mfashije nyine mukamumbonera iyo mu ijuru, simfite icyo nabahemba, iyo mu ijuru yazabahemba rwose pe. Papa wanjye ndamukunda cyane, nubwo ntaramubona ariko namwishimira rwose, kuko namaze twamaze igihe kinini tumuhiga, twaramubuze. Ubwo rero nidufashije, mwadufasha kumushakisha nyine akaboneka.
Turi hano kugira ngo tubafashe, kandi ndagushimira cyane kuba warafashe kano kanya, ugafata igihe cyawe ukampamagara kenshi ubutitsa kugeza igihe tuvuganiye. Icyo ngushimira kiri kibindi n'urwo rukundo rw'umwana ufitiye umubyeyi wawe. Tuzamushaka, tuzamushaka, tuzamenya amakuru ye, aho yaba ari hose tuzahamenya humura turi hano kugira ngo tubahumurize tubahoze tubafashe kwizera ikiganiro agasaro kaburaga nico kibereyeho ari nirage nawe ngaho rero gira amahoro ukomeze
imani igibaho mu gitafe
urakoze cyane kandi
nawe nuko nabivuga gusa ndishimye ariko nzishima kurushaho namubonye
yego nibyo komeza utegereze wizeye kandi ukomeze utere imbere muri ubwo bucuruzi bwawe wihangiye
yego murakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga urukundo impuhwe imbaraga akanyabugabo ngibyo bimwe mu birema intwari mu mwaka w'1994 umuntu wahigwaga impuhwe zaramurenze zimujyana aho bari bagiye guhamba umwana akiri muzima aratakamba baramumuha amujyana mu bitaro amakuru dufite hano ku ijwi rya Amerika nuko uwo mwana yari akiri mu bitaro bya Kaminuza Butare mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 wamwitagaho n'umuforomo witwaga Nyirabukara niryo zina rye ry'akabyiniriro uwo musamaritani watoye uwo mwana yandikiye ibaruwa agasaro kaburaga aduha amakuru nahisemo kwibasangiza yose
Minisitiri Nkunda ndagusuhuje yankurikira kimwe mu biganiro byawe byo kuri VOA agasaro kaburaga irashimisha iyo umuntu abonye aho umuryango we atakikaga kuba akiriho ngira amarangamutima iyo abantu bagushimira n'ikindiga mu ijwi bamwe barira iyo bahuje n'ababo bari barabuze bakabona mu bintu bisa n'igitangaza abenshi basoza bavuga ngo Imana izaguhembe sinzi niba twarabiganiriye ngo nkubwire ibyo nanyuzemo mu 1994 ntibyari byoroshye hari umwana wari kuri paruwasi Rugango igenda muyaga mu kwezi kwa kane 1994 maze abantu bazi wanjye barambwira ngo hari umwana uri mu mirambo y'aho barimo bahamba uwo biciye kuri paruwasi Rugango baracyahumeka kwari nko kwiyahura kugerageza kujya kuvuza umwana nk'uwo umuvanye mu maboko y'abaturage muri kiriya gihe byanteye ubwoba ariko ndibaza nti niba abaturage batishe uwo mwana ntiyenda bashobora kureka umuntu akajya kumuvuza abaturage benshi nari mbazi nisatsemo imbaraga ndagenda nsanga abaturage barimo baracukura umuringoti bari bagiye guhambamo abo bari bariciye kuri paruwasi Rugango ipadiri mukuru wa paruwasi wari wasabye abaturage abiranze mu kiriziya ngo bashyingure iyo mirambo yari yandagaye aho hafi ya paruwasi n'ahandi nahasanze umupadiri wari mushya aho muri paruwasi ndamwegera ndamwibwira kandi ko ndi uwo muri paruwasi mubaza niba tutasaba abaturage nkajya kuvuza ako kana yarambwiye ati abaturage bameze nabi ariko mfasha gusaba abaturage ngo bareke njye kuvuza ako kana kari kameze nabi kahumekera hejuru gafite ibinyira bigafunze mu mazuru kambaye ubusa ubona gafite hagati y'umwaka umwe n'igice n'imyaka ibiri ako kana bari baragakubise ibintu umutwe harahumbanye mbese bigaragara ko bakeneye gusuzumwa no gukorerwa ibizamini mu bitaro nakajyanye iwanjye barakuhagira tugashakira udukoni two kwambara mutwo twambikaga abana bakiri bato tugahaye amata tubona karanywa n'inzara nyinshi cyane nagiye kubona mbona insoresore zimwe zaho ku musozi ziraje zinjira iwanjye zivuga ko zije kwica ako kana utari cyane ko kari n'agahungu bamwe mu bari aho badufashije kurura izo nsoresore ziza kwemera ko umwana ashobora kumujyana mu bitaro namujyanye muri serivisi ya pediatri muri hopitali universite y'i Butare basobanura aho mukuye baramwakira nyuma yaho mu minsi mike nanyuraga muri serivisi ya pediatri nkareba ku kana nabonaga koroherwa ntibyatinze nanjye ngira ibibazo mva iwacu ndahunga mu makuru naje kumenya mbajije nyuma bambwiye ko hari umutravayizi bahimbaga izina rya Nyirabukara wakoraga muri hopitali universite ngo waje kwita cyane kuri ako kana ngo kuko byatumaga nawe batamusaba kuva mu bitaro kuko yababwiraga ko arwaje ako kana kandi ngo nawe yari akeneye kwihisha mu bitaro aho nsubiriye mu Rwanda nabajije nimba hari uzi niba uwo Nyirabukara yaraje kurokoka mu bazi by'umwana ntawashoboye kumbwira amakuru y'umuwe nabajije bakoraga mu bitaro icyo gihe bari bamuzi ubu nkwandikiye ngira ngo mbaze niba mu kiganiro agasaro kaburaga niba wazabaza ko hari uwamenya niba uwo mutravayizi bahimbaga Nyirabukara izina rye sinashoboye kurimenya niba yararokotse mu 1994 muzamubaze amakuru y'uwo mwana wasanga Imana yarakoze igitangaza tuba twamenya amakuru ya kukana ndagushimiye
twahisemo kudatangaza izina ry'uyu musamaritani ikiganiro agasaro kaburaga ntikirimo intwari kirimo imitima nimwebwe muzirema niba uzi umuforomokazi bitaga Nyirabukara waba wararokokeye mu bitaro bya kaminuza ibutare byadufasha kumenya makuru y'uwo mwana yitagaho wahagejejwe n'umusamaritani wamuvanye mu rwabayanga rwa rugango yagenda muyaga uwo mwana niba akiriho ubu n'umusore w'imyaka 30 niba yarabwiwe ko yaba akomoka rugango yagenda muyaga turifuza kumuhuza nuwamwitangiye atagundunwa
agasaro kaburaga
iki ni kiganiro agasaro kaburaga umugabo witwa Bertin Mbayire atuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe umurenge wa Nyarubuye akagari ka Mareba umudugudu wa Rurenge ya kabiri yari yubatse afite umugore Mukakiri bi Marceline n'abana babiri b'abakobwa Mukansangwa Ariete na Mahoro Queen Mbayire avuga ko yatarabutse yibungesera yagaruka gasanga umugore yaragiye n'abana bajyanye hashize imyaka irenga 10 ntarongera kuba kiryera arabashaka mu kiganiro agasaro kaburaga
nahise abana babiri nyarutwaye abatwara mu gihugu cy'Ubugande amazwi kinini najyaga kubona nimero yakoreshaga za telefoni najyabona twohereje nazo noneho undi mwese iyo nomero yahise ayikupa kuva mu kwezi kwa mbere nuko we abana arabanangira ntashaka kuba yatanga amakuru yabo ndetse nubwo namuhaje abana ibirindirimbo
none se yavuye mu Rwanda yavuye iwawe agiye i Bugande yahukanye asubiye iwabo niki cyatumye agiye i Bugande
yavuye mu rugo rwanjye ahita agenda direct mpaka ahita yambuka ntabwo yagiye iwabo ntiyasubiza ati uretse ko nsohotse mu Rwanda mu rugo rwanjye ndi mu Rwanda nyine agahita acaho yacize inzira za Kanya
yagusezeyeho yakubwiye aho agiye
yagiye atoroka asahuye mbese
yasahuye ibintu asahura n'abana
mbese yasahuye cyane cyane yasahuye abana ibintu byo mu bishakwa
yego
ariko yasahuye abana njyewe bamwe bamfasha kugira ngo ubwire bamenye n'ahantu baherereye inyabuko we rwose yahise ayiduka ariko na telefoni yari iguruka njya nta kumenya ko izo nomero nazimenye ahita ayifunga rwose niba arayikuyeho niba atakiyikoresha sindishi
none se wowe iyo mwavuganaga atarayikuraho iyo telefone wumvaga muvugana afite urugwiro muraganira n'iki mwavuganye igihe mwavuganaga kuri telefone
nta rugwiro twavuganyeho rwose ikintu yakoresheje nakoze ni ukunyaga yagiye anyaza adashaka rwose nuko namenya n'akarere aherereyemo
muri make yavuye mu rugo rwawe mutonganye mutumvikanye reka noneho tubivuge ikinyarwanda reka tubivuge ikinyarwanda kera mu kinyarwanda iyo umugore yahukanaga agasubira iwabo umugabo yashakaga inzoga akajya kumucyura akamugarura mu rugo wowe umugore wawe avuye mu rugo akahava ajyanye abana ndetse ntajya iwabo akajya mu kindi gihugu wigeze utekereza avuga uti reka mukurikire njye kumushaka mugarure mu rugo ibyo warabikoze
nagiye iwabo
yego
iwabo ntiyahageze yagiye direct akagiye ahita yambuka igihugu ajya mu kindi kandi nabe ari iwabo kubiye nagomera yabaye unyaga yagiye anyaze ndetse neza abo bana ibindi byose nta n'uwana bivuga ariko mbere yashatse kunyaga abo bana
hanyuma si yuvugana na basaza be yuvugana na nyina na bene nyina bandi wumva ikibazo cyawe bacyumva wumva nabo bibaza uko yagiye cyangwa se baravuga bati awa yagize imana aragucika
mbese ko rwose wanga ati ahubwo niwe no gushaka kuba banandinduka basigaye umwana wacu nicyo kintu bakoresha
ariko se nabo ugasanga batazi aho yagiye cyangwa barabizi bakabiguhisha
barabizi bakiranze Nyanza
Mbayire Bertin kugira ngo ngufashe
nkeneye yuko tuganira nk'abagabo ikibazo kugira ngo umugore wawe ave mu rugo agenda ajyanye abana ntagi wabo aguhunge ajye mu kindi gihugu yahavanywe n'amahoro
agora amahoro ngo rero mubwire
yego
yigeze cyane mbese ngira divine ni nani ahubwo ndabonye ko bigiye gukomeza ngo nanya aho kugira ngo tumarane gitama kumubisha nirayo azonye rero amaze kubona ako kanya kutona hari noneho ababonye inzira yo kugenda ariko akanibona akabasoye nubundi yari afite n'imipango ahenshi nubundi mipango ahubwo nabonye icyemezo waba nigiyeyo noneho mbonye agiye biba ngombwa kugira ngo ngaruke mu rugo rwanjye
igihe wari wigiyeyo wagiye kuba umuhaye amahoro makeya nta handi wasanze andi mahoro nta wundi mugore washatse nta yindi kidobya yinjiye mu mibano yanyu na n'ubu kuva umugore wawe yagenda uracyari mu rugo uracyamutegereje nta wundi mugore washatse
ndakubwira ngo ni benyine kuri uyu munsi nta wundi ni benyine ariko narabitekereje ahubwo ikintu rero mu kwiga ukuri kuko yahaguruke yabiri njyana ijambiri rero ni ngombwa afite icyo yagezeho n'ubundi ahubwo ikiri cyabayeho nuko atanga amakuru y'abana bamwe nane bashobora cyangwa se ngo anangarure n'abana bane byibura kuri bo twabyaranye nawe ubu yari akuze ni uburenganzira bwe bwo guhitamo icyo yakora
umudamu wawe umugore wawe ubu niba kumva muri kano kanya hashize amezi atari make mutabonana niba kumva muri kano kanya nk'umugabo bashakanye bakabyarana abana mwabyaranye mahoro mubyarana muka nsangwariyeti uwo mugore mwabyaranye niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira cyamuhumuriza cyatuma noneho anavuga ati reka n'aba bana mbamwereke reka yenda nawe musange mubwira ijambo ry'urukundo mu bana wajya kumubwira akajambo k'urukundo niki wumva ushaka kumubwira cyamuhumuriza muri kano kanya yego
ni ukumubwira ko ari umuntu twabyaranye twashakanye kandi abana bacu turiye kumenya ababyeyi babo bombi rwose yaba yaranashatse ibyo si ikibazo kuko ntawe nta n'ubu bitabera yambara akagerageza ku nzu yanyohereza inomero z'abana nanjye nkazanamusura nabo bakazansura abo bana
ibyo ni ijambo ry'urukundo ibyo ni ijambo ry'urukundo ndahamya yuko umudamu wawe umugore wawe Marcelli na Mukakibibi ko yaryumvise nzagerageza kumushaka kugira ngo nawe muganirize numve ikibazo cye numve icyatumye ava mu rugo iwawe nk'uko ubimbwiye ubundi akazi kanjye hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga ntabwo ari uguhuza imiryango yatandukanye bivuye ku bwumvikane bwe bw'imiryango nshaka baburanye n'ababa ariko kubera ko utazi irengero rye utazi abana bawe aho bari nzagerageza kugira ngo ndebe ko nabafasha kugira ngo wongere ubone abo bana kandi ineza yongere irangwe hagati yanyu nibishobora nzaba ngira imana ndagushimiye rero kuba wihanganye kandi ukaba ukomeje kuba umugabo uguma mu rugo rwawe utegereje hanyuma icyo tuzageraho tuzakubwira ngahure Robert Mbayire ugira amahoro kandi ndagushimira kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga
nawe bantu bafashe rwose karekare urahe neza
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro ka Buraga Rishari Karera atuye mu karere ka Gasabo i Kigali ese waba Habyarimana Telesfor yitabye Imana mu mwaka w'igihumbi 1994 ninde uwo bavaga indimwe ari impanga Harerimana Onesfor yari amaze imyaka itanu agiye muri Amerika amakuru ijwi ry'Amerika ashoboye kumenya n'uko nyuma ya 1994 yabaye hafi y'umuryango we aramira ababikeneye abinkingi y'umuryango kuva mu mwaka wa 2010 baramubuze nta gikoma umuhungu wa mukuru we bavukanye ari impanga Karera Rishari yitabaje ikiganiro Agasaro ka Buraga amushaka
njye nshinze mu kiganiro Agasaro ka Buraga nagira ngo ndangishe data wacu nabuze hashize igihe kitari gito nta makuru yemeye
so wanyu yitwa nde wamuburiye he
Data wacu yitwa Onesforo Harerimana akaba yaragiye mu mahanga kera muri 1990
ajya mu mahanga ya hehe ari mu cye gihugu
ari muri Amerika
none se ko numva uza kwari ikibazo kiri he ntabwo umuvugana wamuburiye irengero byagenze bite
numva duheruka kuvugana muri 2019 twavuganaga kuri telefone nuko sinzi ikibazo cyaje kuzamo biba ngombwa ko akuraho telefone na email nayo yandika ntasubize bintera ikibazo rero kugeza nubu nkibaza nk'ise yaba akiri muzima yaba ari amahoro nkibaza ibibazo byinshi nicyo cyatumye nza mu kiganiro Agasaro ka Buraga kugira ngo ndangishe nanjye ndebe ko nagira amahirwe yo kumenya amakuru ye
iyo umbwiye ko ari so wanyu ni we mukuru kuri so cyangwa se ni we mutoya
ni we mutoya bari impanga na papa wanjye umbyara
yego
bari impanga papa wanjye we yazize jenoside yapfuye muri jenoside nuko we yaragiye impanga ye rero ari we butoya we yaragiye muri Amerika muri 1990
ubwo se kuva icyo gihe cyose amaze no kumenya ko impanga ye ubava indi mwe mukuru we atakiriho ntabwo yigeze agaruka mu Rwanda ngo aze no kureba uko byagenze
oya guhera icyo gihe ntabwo arabasha kugaruka usibye ko mbere tukivugana mbere y'uko nyogokuru wacu apfa yari yarabishyize muri gahunda y'uko ashaka kuza nakabonera akamusura kuko yarabimusabaga cyane nyogokuru
hanyuma se iyo mwavuganaga wumvaga hari impungenge agaragaza wabonaga se adashaka kubavugisha ari nkaho mu bimuhatira iyo mwavuganaga wabonaga ikiganiro cyawe nawe kigenda gute cyabaga ari ikiganiro cyuje urugwiro
yego rwose cyabaga cyuje urugwiriro amubwira ibibazo afite akamfasha na famiye yarayifashaga ubwo cyakora kuva nyogokuru yitaba Imana yacitse intege cyane ndakeka aricyo kintu cyamukozeho cyane nanone ariko mu biganiro twagiranaga byo byabaga ari byiza numva nta kibazo nari afite numva ari amahoro
iyo mwamuhaga amakuru yo mu Rwanda mwumvaga mbese ari amakuru wamuhumuriza atamukura umutima
yego yabaga ari amakuru meza nta makuru mabi twigeze tumubwira usibye nyine ayo makuru y'abavandimwe bacu bagiye bitaba Imana gutyo nibyo twamubwiraga ukumva atatishimye birumvikana ariko papa ndagukunda rwose gerageza umvugishe menye ko ukiriho kandi rwose mpora ngusengera natwe turagusengera twese mu rugo Imana iguha umugisha aho uri ijye ikurinda ikongerere mu byo ufite nzishima cyane urubishe nongeye kumva ijwi ryawe rwose kandi namaze iminsi ndabashimiye cyane murakoze cyane Imana ijye ibaha umugisha mu byo mukora Imana ibaho ibahezagire n'ikabara ubundi buzima
urakoze cyane nawe uhezagirwe kandi ugira amahoro y'Imana ganiro cy'uyu munsi ntano tugisoreje mbashimire mwese abaje mukadusangiza inkuru z'ubuzima mwifuza ko bwaba bwiza mubonye Agasaro ka Buraga aho muri hose ku migabane yose y'isimwe mwaburanye n'abanyu ni mugane ijwi ry'Amerika nimero mwakoresha mohereza ubutumwa mukavuga umwirondoro wanyu n'ikibagenza ni iyingiyi ikurikira 001 202 4 6 1 0 ntidufite umuntu witaba telefone y'umwanditse nitwe tubahamagara mwese abaduha amakuru yabo mwumvise dushakisha mu kiganiro ndabashimiye mugira amahoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana